Prince of Peasy.
Tiga Maui.
Tiga Maui.
Bani Music.
Wewe ndio ukinionyesha demu wako, kesho demu wangu. Jamani ukinionyesha churako, kesho churangu. Wewe ndio ukinionyesha tumbo wako, kesho tumbo wangu. Mimi mweza kuna ugonjwa kushia, o jamani mapenzi yataniwa. Na ugonjwa kushia, o jamani mapenzi yataniwa. Eti mama na ugonjwa kushia, mapenzi yataniwa. Wala sina mali, mcheza kamari, geto toto kari utanivumilia. Ona sina habari, sina akili, michezo ya hatari ndo nimezoea. Ona ibraka toka na demu wa Juma, Juma naye kamra Fatuma, Fatuma kabeba bwana wa Rima, Rima juzi kamchiti Yohana. Wamai shemeji mzuri sijawahi kuona, mtoto soft na kisura cha mama, na siku sita na baba dirisha na mama. Shemeji utaniwawa. Shuga ukinionyesha bwanako, kesho bwanangu. Jamani ukinionyesha shemrake, kesho mayo wangu. Shuga ukinionyesha bwanako, kesho bwanangu. Mimi mweza kona ugonjwa kushia, o jamani mapenzi yataniwa. Na ugonjwa kushia, o jamani mapenzi yataniwa. Eti mama na ugonjwa kushia, mapenzi yataniwa.
Mina chikaga tu. Okay, huku kwetu safi, kwenu vipi? Shemeji kitanda na kila tatiza, kila liki we. Upo nyonyo, nipo titi. Shemlake we ni mzuri sana, joto chiti.
Swizi tunashare vitu vyote la sokabuli. Muliza misa muve kwa lalijua vizuri.
Namba ulio nigeo kwa lika sifuri. Shemeji tuibuke geto nkapige mwe.
Nipo kuona, nikababa.
Ona kukwacha wende sio sawa. Ase shemeji, mini malaya. Chula kama bwa
mimi shemeji na mwosha, shemeji na mfua, shemeji na mpumulia, akishindwa kupumua.
Mimi
kipi bora kati ya mvua na jua? Shemeji so samaki la kijageto na mvua.
Kuku kishingo hana maringo, kuku kishingo hana maringo, kuku kishingo hana maringo, kuku kishingo hana maringo.
Squeeze tunashare vitu vyote la sokabul. Muliza misa mubetu analijua vizuri.
Namba ulio nigea kwa lika sifuri. Shemeji tuibu kegeto nkapige muri.
Nipo kuona tu, nikapagia. Kona kukwacha wende sosa. Shemeji umeza kumaraya. Napendwa na chura kanabwa.
Mina chikaga tu.
Mtoto mekabula tonge unasingizia panyarodi. Wapi mine nyesungu? Ambende baba ubaya, ubaya baba.
I need you, need you, power. Need you, need you, power. I save and save and I'm a dash. Ibrahim, Ajib, Ajib. Webo siyama plitolia. Wait.